C'est seulement par la grâce de Dieu que je pourrai subsister. Me tenir ferme dans la foi.
Ubuntu bw'Imana bwonyine nibwo bumbeshaho nkakomeza mu kwizera nkajya imbere.
La grâce me conduit avec main forte.
Ubuntu bunyoboresha ukuboko kw'imbaraga.
De t'aimer et de marcher avec toi. Seulement par la grâce de Dieu, je subsisterai.
Nzajya mbeshwaho n'ubuntu bwawe. Mbohowe ku cyaha cyose, negera imbere. Nkahora mfite umwanya wanjye hafi y'umusaraba, mfashwe n'ubuntu bw'Imana.
Le Seigneur nous accorde du courage.
Umwami aduha imbaraga dutera umwete.
Par la grâce de Dieu, je pourrais résister, subsister.
Kubw'ubuntu bw'Imana, niho nibwo uzangumishaho, nibwo uzanshoboza gukomera negera imbere, kuko ubuntu bw'Imana bunyobora n'ikiganza cy'imbaraga.
Kubw'ubuntu
bw'Imana nshobora kureba guhanga amaso Yesu, nsingira intego ihoraho.
Seulement par la grâce de Dieu, je pourrais subsister.
Ubuntu bw'Imana bwonyine nibwo
bumbeshaho,
mbohowe ku cyaha cyose, nkigira imbere. Nta gushidikanya, nkigira imbere kubw'ubuntu bw'Imana.
Même si je connais pas le chemin,
nubwo ntazi inzira, wowe urayizi.
Cela tranquillise l'âme.
Ibyo biturisha ubugingo.
La remplit de paix.
Bikawuguzuza amahoro. Mpangayikishwa n'ubusa, umutima wanjye ugatera cyane ku busa amanywa n'ijoro. Uzi inzira, uzi ibihe. Umugambi wawe warawurangije kandi uriteguwe ndaguhimbaza
le pouvoir de ton amour
kugimbaraga z'urukundo rwawe
je loue la grâce qui m'a ramené
mimbaza ubuntu bwantaruye mu rugo
Tu sais d'où souffle le vent.
Uzi umuyaguhuha ahuturuka.
Tu lui ordonnes.
Kandi urawutegeka. Kawutegeka gutuza kandi ntugiza ukerewe na rimwe. Nuko rero ndategereje ntuje ijambo ryawe riratunganye.
Connais le chemin.
Uzinzira
cela.
Kubwanje ibyo.
Suffit.
Biramhagije.
Tu connais le chemin pour moi.
Uzinzira ibyo nge biramhagije.
Nous commençons ce culte
dutangiye
au nom du
Seigneur aya materaniro mu izina ry'umwami hano i Krefeld kubwibyo turaramutsa bene data bose bari ku isi hose ndamukanyo za kivandimwe duhamirijwe rwose yuko umwami uyu munsi anyuriye mu ijambo rye ari butuvugishe kandi kubwo umwuka we wera ari bukore muri twe mu mitima yacu nta wo muri twe uzi igihe iki cyorezo kizamara kigisigaje ukizi n'umwe n'umwami turamushimira ubuntu yaduhaye twese muri aya mezi n'ibi byumweru byose bishize twumvise ibibwiriza byo mu myaka ya 80 twongeye kubisubiramo kandi umubande wabyo wadushyikiriye ufite imbaraga cyane twese twahawe umugisha birengeye uko twasabye kose ndetse nuko twari dutekereza kose muri ibyo bibwiriza umwami izina rye ryera rihimbazwe ijambo ryo gutangiza ndasoma ibyanditswe byinshi binyuranye mu rwandiko rwa Yuda ndahera ku murongo wa gatatu Yuda umurongo wa gatatu hano haranditse bakundwa ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye niyumvisemo ko mpatswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakageza iteka ryose murongo wa 20 ariko mwebweho bakundwa mwiyubake ku byo kwizera byera cyane Musengere mu mwuka wera mwikomereze mu rukundo rw'Imana mutegereze imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo zisohoza
la vie
eterne ku bugingo buhoraho umurongo wa 24 na 25 Nuko ibasha kubarinda ngo mudasitara no kubahagarika imbere y'ubwiza bwayo mudafite inenge, ahubwo mwishimye bihebuje, ariyo Mana imwe yonyine n'umukiza wacu wadukirishije Yesu Kristo umwami wacu. Icyubahiro n'ubushobozi no kuganza n'ubutware bibe ibyayo uhereye kera kose kugeza nanone, ukageza nanone n'iteka ryose. Amen. Turageza hano aya magambo ahebuje. Turashimira umwami yuko kugeza ubu yadutabaye, yaturinze, kandi twuzuye ibyiringiro rwose yuko azakomeza kubikora. Hano turasoma cyangwa se twumvise yuko dukwiriye kurwanira ukwizera kwahawe abera rimwe bakageza iteka ryose. Umwami aduhe ubuntu bwe ndetse adufashe, adushyigikire ku bw'ibyo. Ayo ngiye gusoma mu murongo 20. Ariko mwebweho bakundwa, mwiyubake ku byo kwizera byera cyane, musengere mu mwuka wera. Ibyo nibyo byuzuye mu mutima wacu. Twese turashaka kubwo umwuka wera kuramya Imana mu mwuka no mukuri. Uyu munsi nanone turashaka guhaguruka maze aho turi hose abariko tubigenze. Data uri mu ijuru, turagushimira kubw'ubuntu bwawe, kubwo kwiringirwa kwawe, kubw'ijambo ry'ukuri, kubw'ubutumwa bwa nyuma. Turagushimira kubw'ibi byumweru bishize n'ukwezi gushize kose, wagumije kuduhereza umugisha mu ijambo ryawe. Mwami utugirire ubuntu, ndetse ugirire ubuntu bene Data n'abashiki bacu bose bo ku isi hose, kugira ngo tubashe kurwanira uko kwizera kwatanzwe rimwe risako ukagera iteka ryose guhawa abera. Nuko Mwami dutabawe nawe ubidufashe, kuko tuzi yuko uwizera wenyine, kandi dukwiriye kwizera n'umutima wacu wose, ndetse n'uyu mugoroba uri hagati yacu, kandi yuko utubona, utwumva, kandi ko witeguriye kuduha umugisha twese aho dushobora kuba turi hose uyu mugoroba. Dufite isezerano ry'uko ahari babiri cyangwa batatu bateranye mu izina ryawe hamwe, aho uba uri hagati yabo. Turagushimira. Uri hano i Krefeld, ndetse uri n'ahantu hose aho ubwoko bwawe uyu munsi uri kumva ijambo ryawe. Turagusaba uhe umugisha mwene Data, umukomeze, umuhe imbaraga kugira ngo abashe kudukorera, atugaburire ubutumwa bwa nyuma, ijambo ry'igiciro. Ndabigusabye byose mu izina ry'igiciro rya Yesu Kristo. Amen. Ndasaba yuko mwiniza Frank noneho yaza. Nibyo, umwami ashimwe, ashimirwe yuko nanone tugishobora kumva ijambo ryayo tukizera, nk'uko twese twabyumvise, murwanire ukwizera kwatanzwe rimwe risa ukagera iteka ryose guhawe abera. Nuko icya mbere nshaka nanjye gukora, ndashaka nifuza kuramutsa abari ku isi yose, mbaramutse mu izina ry'igiciro ryera ry'umwami wacu Yesu Kristo. dufite ndetse n'indamukanyo zavuye ku isi yose, izo muri Afurika hose, muri Aziya, muri Canada, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, i Nairobi n'ahandi hose. Bene data bose b'i Montreal, muri Canada, muri Amerika, by'umwihariko abo muri Cordoba, ndetse natwe turabaramutsa bose n'umutima wacu wose. Mwene data Baumgartner araramukanya indamukanyo za kivandimwe, ndetse n'abandi bene data n'abashyitsi bacu bo mu Busuwisi, bo muri Autriche, hari indamukanyo nyinshi batanga. Mwene data Miller wo muri nyanja y'Iburasirazuba, mwene data Mwamba araramukanya, mwene data Mbi araramukanya, mwene data Mbi yambwiraga rwose akozweho bikomeye mu mutima ati, mwene data Frank, ibyo tubayemo muri iki gihe ntitwigeze tubibaho mu minsi yabanje yose. Imana ni nziza, Imana yuzuye ubuntu, kandi Imana ni ukuri. Igihe gisohoye, noneho hasohora ibyo yasezeranije. Igihe turebye mu gihe cya none, nta kundi twavuga uretse kuvuga yuko tubabajwe n'uko tudashobora kongera kuza guterana nk'uko bisanzwe, ariko turashima yuko abantu bose bashobora kumva ndetse bakanareba, kandi umuntu aba yashaka kubatizwa nabitumenyeshe. Dushobora gutegura umubatizo. Niba abana bashaka kwegurirwa umwami, nabyo mujye mubitumenyesha, ibyo twabikora. Niba hari ubukwe, nabwo twabusezeranya, byose byaba nka mbere. Turashimira umwami yuko dushobora kumvira kugandukira ibiri kuba, ariko nanone tukaba mu biba byose iki gihe, bibe mu guhinduka k'ubushyuhe bw'isi, byose birahinduka, byose birahinduka rwose, bibe mu buhinzi, mu bukungu, ndetse no mu bindi byose. Ndetse n'iyo dutekereje ku gutwara abantu mu ndege, cyangwa gutwara ibintu mu nzira za gari ya moshi no mu modoka, ibintu byose nta kintu kizongera kumera nk'uko byahoze. Ndetse ubushomeri, kubura akazi biriyongera cyane, ariko ibyo byose bikwiriye gusohora mu mperuka, kandi turi mu mperuka, mu minsi y'imperuka. Nuko mu mitima yacu dushimira Imana cyane yuko yaduhaye itegeko, ryo kwizera amasezerano y'iki gihe, habe ayanditswe mu isezerano rya kera cyangwa se ayanditswe mu isezerano rishya. Bibe ibyo kigeze, Yohana Umubatiza yaraje hano muri Malaki igice cya kane haraza. Ibyo nabyo turabyizera, kuko turacyari mu minsi y'agakiza, mu gihe yeruye. Kuvuga ati nuko imperuka izahera ko ize. Dushimira umwami yuko twamenye, twabonye ibibera mu gihe cyacu, ndetse n'ibiri bikiri kubaho. Nk'uko umwami ubwo yazaga bwa mbere, ubuhanuzi bwa Bibiliya bwarasohoye mu gihe cyabwo, cyagenwe umwami wacu muri Yesaya habe muri 31 cyangwa muri Luka igice cya 4 yashoboraga gusoma akavuga ati uyu munsi iki cyanditswe gisohoye imbere y'amaso yanyu. Uko niko natwe iki cyanditswe maze kumva hari ibyanditswe byinshi dushobora gusoma maze tukavuga tuti uyu munsi iki cyanditswe mumaze kumva gisohoreye mu gihe cyacu. By'umwihariko ku bijyanye n'ingingo nyamukuru ukugaruka k'umwami Yesu Kristo ndetse nitegurwa girire ubuntu kugira ngo tubashe gusohoza kugira imyimenyerezo imyitozo yose y'agakiza ndetse umwami kubw'ubuntu abiduhe kwese kuko twifuza dushaka yuko abari kumva ubutumwa bw'Imana muri iki gihe bose baba biteguriye ukuzamurwa igihe umwami azaza bazamurwe. Umwami Imana yacu ihe umugisha abasobanuzi bose bari hano uyu munsi, ihe umugisha mwene data Etienne Genton, mwene data Jean Lambert, mwene data Le Cher, mwene data Henrich, mwene data Sigler, bene data bose Imana ibahe umugisha aho bari hose ndetse naho bari gusobanurira hose, kuko ni byangombwa yuko isi yose ibasha kumva ubutumwa bwa nyuma bw'Imana. Ndetse dushimira umwami n'umutima wacu wose kuko duhabwa umugabane mu kibwiriza cy'ukuri cy'ubutumwa bwiza bw'ukuri, kandi yuko Imana yadutabaye itumenyesha igihe tubayemo, by'umwihariko amasezerano ajyanye no kugaruka k'umwami Yesu Kristo. Bakundwa bene data na shiki banje mu mwami, nshuti zanje, munyemerere mbibwire abo mu isi yose, Imana ibera maso ijambo ryayo ndetse igihe cyaryo cy'isezerano, igihe cyo gusohora kw'isezerano iyo kigeze, Imana yibonera umuntu buri gihe ivugisha cyangwa se ivugiramo noneho ikabona kwisohoza ibyo yasezeranije. Ni kuvuga ibanza gutanga isezerano, nuko nyuma Imana ngo imyaka 400 ishize nzabohora ubwoko bwanjye mbukure mu buretwa. Igihe gisohoye umwami yagaragariye mu gihuru cy'akumuriro ibonekera Mose, nuko aho imuha amategeko, imuha inshingano, iramutuma. Wari umuhamagaro w'Imana, yari inshingano Imana itanze bihuye n'isezerano iry'Imana yari yaratanze irihereje Aburahamu cyangwa se irihereye muri Aburahamu. Bakundwa ndetse bashiki banjye, kujya mbisubiramo nkabivuga mbishimangira, ndetse no mu gihe cyacu ntabwo ari ngo hashize imyaka 87 ngo tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1933 ubwo umwami yabwiye Branham n'ijwi ryumvikana ngo ubura umutwe urebe hejuru. Mwene Branham byari bishya kumva ijwi rivugira hejuru mu ijuru. Branham yaragize amaherekwa yari yarahishuriwe, ariko mbere ntiyari yarigeze yumva ijwi ijwi rivugira mu ijuru, ubwo nibwo inkingi y'umuriro, igicu ndenga kamere, umucyo ndenga kamere wamanutse ugaragarira abantu 3,000, ugaragara nuko umanukana umuyaga mwinshi, nuko ijwi riravuga ribwira mwiriza Branham riti, nkuko Yohana umubatiza yoherejwe nyineguza y'ukuza kwa mbere kwa Kristo, uko niko ubutumwa washinzwe waragijwe buzabanziriza ukugaruka kwa Kristo. Igihe cyarageze, nuko umwami atanga ubuntu bwe muri imyaka yose. Nuko haza tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1946, ubwo mwene Branham yari yicaye afite Bibiliya ye ku maguru ye, ku mavi ye. Umucyo ndengakamere, umuryango wari kinguye, umucyo ndengakamere winjira mu cyumba yari yicayemo. Nuko marayika Uwiteka atunguka muri uwo mucyo ahagarara imbere ya mwene Branham. Nuko mwene Branham arasimbuka avuga neza uburebure yabonanye uwo mugabo n'ibiro yaba afite, arabivuga rwose mu buryo bwumvikana. Nuko marayika Uwiteka aramubwira ati, witinya, ngutumweho nturutse mu bwiza bw'Imana kugira ngo nguhe umurimo cyangwa se inshingano wagenewe. Nuko
il a prononcé ces paroles telles que à Moïse de
Marika avuga amagambo ngo nkuko Musa yahawe ibimenyetso bibiri, niko nawe uzahabwa ibimenyetso bibiri. Kimenyetso cyambere cyari uko uzafatisha ikiganza cyawe cy'ibumoso ugafata ikiganza cy'iburyo cy'umurwayi uwaje gusengerwa, nuko ugahindukiza ikiganza cyawe kugira ngo hejuru y'ikiganza cyawe habe hagaragara. Nuko Marika Uwiteka aramubwira, umuntu ugomba gusengera niba arwaye kanseri cyangwa ikibyimba, nuko muri ako kanya iyo kanseri cyangwa icyo kibyimba kizajya kigaragara ku kiganza cyawe. Kandi igihe akize, mukanya akizemo uburwayi kanseri yagaragaraga ku kiganza cyawe iza gihita ivaho. Nuko mwiriza Branham yabwiraga, yagombaga kubwira umurwayi ye guhumiriza ngo afunge amaso mu gihe cyo gusenga, ahubwo arebe igihe kanseri imuviraho ayikirizwa. Bakundwa bene data, ibi bintu ndabivuga gusa kugira ngo nerekane yuko ubu mbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo, umuhamagaro uturuka ku Mana, inshingano Imana itanze, butumwa Imana itanze hano ku isi byahawe umuntu, ndetse yuko izo nshingano zarasohojwe, zarakozwe, ndetse kugeza n'ubu muri ubwo buryo ubutumwa bw'Imana bugasakazwa ku isi hose kubw'ubuntu bw'Imana. Uko niko Imana yabigennye, kandi uko niko byabaye mu minsi yacu. Nuko umwami Imana yangiriye ubu buntu bwo kuba narateranye mu biterane by'umuntu w'Imana, bibe ikashobini hano muri mu Budage, habe mu Leta Zunze za Amerika. Nuko n'amaso yanjye nyirebera uko iyo mpano Imana yatanze uko yakoraga, by'umwihariko muri za Gold Linsen na mushiki wacu Linsen, ubwo bandikaga igitabo ngo William Branham umugabo watumwe n'Imana. Uko uwo mugabo n'umugore bibayemo uko bari bari ku ruhimbi bakabona uko kanseri ikibyimba ku kiganza cya Mwindo Branham uko yagaragaraga n'uburyo ubwo burwayi bwahitaga bukurwaho ukavaho ubwabo batanze ubuhamya bw'ibyabaye mu myaka ya 47, 48, 49 nuko nyuma haza igice cya kabiri cy'ubwo bukozi yuko ubwo bukozi bumwe umwami wacu yakoze buzasubirwamo nuko Mwindo Branham abwirwa ngo nkuko ubukozi bw'umwami wacu bwakoraga mu Bayahudi no Basamariya uko niko muri iki gihe mu mahanga yose yo ku isi yose ubwa bukozi bumwe bw'umwami buzongera gukora kandi ibyo byarabaye bwari bugizwe n'uko Imana mwiyerekwa yerekaga Mwindo Branham umuhagaze imbere uwo ari we aho aturuka uburwayi afite izina rye nuko igihe umuntu ibyo bintu yabyibereyemo yabyiboneyeho ubwe buri gihe akabihoramo wari wicaye mu ntebe z'imbere ukabyibonera ukabyumvira ubwo nibwo umuntu ashobora kuvuga n'ubushizi bw'amanga burengeye ndetse mu buryo ntakuka umuntu akongera akabisubiramo akavuga ati ngo bwa bukozi umwami ubwe yari afite yashobora kubwira Natanaeli aho aturuka mbere y'uko Filipo amuhamagara aho yari yashobora kubwira umugore wo kwiriba ibyo yakoze yashobora kubwira Simoni Petero uko yitwa nuko se yitwa ibyo yashobora kubivuga neza akabibwira bose niyo mpamvu muri Yohana 5:19 handitse ngo umwana ntacyo akora keretse abanje kubona icyo data ari gukora uko niko umwana nawe agikora bakundwa bene bashiki banjye ibi bintu ndabivuga gusa kugira ngo mvuge yuko ubukozi buri gusozwa iki gihe cyangwa inshingano ziri gusozwa iki gihe ari ugukomereza ku bukozi Imana yakoresheje muri iki gihe kandi dushimira umwami yuko ubu si ukugira amayerekwa gusa ahubwo nk'uko umwami ubwe yabivuze ngo mugaragu wanjye igihe cyawe muri uyu mujyi kigiye kurangira nzakoherereza mu yindi mijyi kugira ngo ubwirize ijambo ryanjye icyo nicyo kigenderewe muri iki gihe ni ijambo ijambo rifite agaciro iteka ryose ijambo ry'agaciro ry'iteka ryose ni ukuri bwiriza kubwiriza ijambo ry'Imana uko niko Mwindo Branham yabwiwe yuko butumwa icyo cyo yavuze magambo make ngo ubutumwa magambo make ni ukugaruka ku ijambo ukugaruka kuri Bibiliya ni ukugaruka mu bihe by'intumwa ni ukugaruka ku itorero ryabanje ni ukugaruka ku itangiriro nuko ibyo kubw'ubuntu bw'Imana dushobora kubihamiriza yuko umwami yatabaye inyigisho za Bibiliya zose ku bumana ku mubatizo ku gaburo ryera byose inyigisho zose za Bibiliya bundi bushya zashyizwe ku giterekwaho amatabaza nk'uko ku buryo butigeze bubaho mbere hose uhereye mu minsi y'intumwa dushimira umwami n'umutima wacu wose ibyo ngibyo uyu munsi nifuza nihuse gusoma ibyanditswe bike byo muri Matayo igice cya 24 kugira ngo mbashe kuvuga mu minsi tubayemo ni ibyangombwa cyane kuko bibe ibyanditswe muri Matayo 24 cyangwa Mariko 13 cyangwa Luka 21. Izo ntuko ari eshatu zasubiyemo ibyo umwami mu gihe muri icyo gihe cya kera ibyo yavuze avuga ibizaba mbere k'umwami agaruka n'ibizaba nyuma y'izamurwa mu gihe cy'imibabaro ikomeye ndetse kugeza no kubizaba mbere yuko Matayo 25 isohora. Nuko hano muri Matayo 24 turasoma ku murongo wa 4. Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Ni ngombwa cyane intumwa eshatu zanditse ubutumwa bwiza zakoresheje imvugo imwe, interuro imwe, ngo mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Ni hari ibibazo bitatu byasubijwe ku bizaba ku urusengero rw'i Yerusalemu. Ikimenyetso cyo kugaruka kwawe ni ikihe? Ni ikimenyetso cy'imperuka y'isi. Umwami rwose ibyo bibazo uko ari bitatu yarabisubije. Ibyo uko ari bitatu yarabigaragaje rwose. Ibyo rero twifuza kubibona, tukabona uko ibintu byavuzwe n'uburyo byavuzwemo. Igihe havugwa intambara n'impuhwe z'intambara, ibyo tuba tuje mu gihe cyacu, bireba igihe cyacu. Mu gihe tuvuze ku rugero ngo abizera b'i Yudaya bagomba kujya kwirukanira ku musozi umwe bakava ku umwe bajya ku wundi, ibyo tuje tumenya ko ibyo byari bigenewe iki gihe cya kera. Usoma ubutumwa bwiza byanditswe mu mavanjiri atatu agomba kwitonda kugira ngo amenye ikivugwa, umwanya wacyo aho uri. Umwami yicaye ku musozi wa Elayon yitegeye urusengero. Nuko hano nabivuze hano ntihashize igihe kinini, aho ku musozi wa Elayon hari aho amabisi yose ahagararira. Niho hari ahantu heza rwose, neza neza ku musozi wa Elayon. Niho ucishije amaso mu kibaya uzamuka kubona ishyamba rya Getsemani, nuko ukabona umusozi w'urusengero hakurya. Ubwo umwami rero yicaye aho hantu ku musozi wa Elayon, nuko ntiyazagarukira.
Quand il reviendra
ubwo azagaruka
pour régner en tant que roi,
aje kwima ingoma nk'umwami, azongera akanagize ikirenge cye ku musozi ku musozi wa Elayon, umusozi witegeye urusengero. Bene data, kubwanye ibyo bifite imbaraga cyane. Ni byangombwa cyane ko ibyanditswe byose tubasha ijana ku ijana kubishyira mu mwanya wabyo. Ku rugero umurongo wa 24 nawo usohora mu gihe cyacu. Hano Matayo 24 ku murongo wa 24 umurongo wa 14 mumbabarire 14 kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami, ubu butumwa bwiza si ubundi, ubu butumwa bufite agaciro kugeza iteka ryose, ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buzigishwa mu isi yose. Ni ku murongo wa 14 ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ubu butumwa bwiza bw'ubwami, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bw'ubuntu, bwo kubabarirwa ibyaha, bwo kungwa n'Imana, ubu butumwa bwiza bw'ubwami bukubiyemo byose buzabwirizwa abo ku isi yose bubwirizwe amoko yose kugira ngo bubere ubutumwa bwo guhamiriza amahanga yose imperuka izahera ko ize ntabwo byashoboraga gusohora imyaka 2000 ishize nibyo gusohora gusa muri iki gihe cyacu igihe havuzwe iby'intambara n'iby'impuha z'intambara by'igishyitsi n'intambara ibishyitsi n'intambara ibyorezo by'indwara ibyo byanditswe mu bwinshi ntabwo bavuga ibishyitsi by'intambara ibishyitsi n'intambara ahubwo havugwa n'ibyorezo by'indwara icyorezo kiriho iki gihe cy'uburwayi cyitwa korona
a visité 188 nations.
Kimaze kugera mu bihugu 188 kimwe n'ubushyuhe bw'isi ko bwashyikiye hose kuko bishyikira ku isi yose kuko ibintu byose biri guhinduka uko niko niyo virusi ikwirakwira hose ano hose bari gu
94
hari ibihugu ijana
188 pays souffrent
na 94 ariko ibihumbi ibihugu 184 nibyo biriho ku isi yose ariko abo mu bihugu 188 bose barashyikiwe abantu benshi barapfuye kandi umwami yaravuze ngo ibyo nibitangira kuba muzuri imitwe yanyu kuko muzaba muzi ko gucungurwa kwanyu kuri bugufi Luka 21 umurongo wa 28 ibyo twabishimira umwami wacu n'umutima wacu wose ko gucungurwa kwacu kuri bugufi twakomeza tukagera ndetse no kuri ingingo umwami wacu yavuzeho ngo yavuze ibizasohora ubwo azagaruka no kuvuga ngo nkuko umurabyo tume muri Luka muri Matayo 24 umurongo wa 24
de faux Christ et de faux prophètes
kuko abita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakore ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka nuko noneho hagakurikiraho iyi nteruro ihebuje dore mbibabwiye bitaraba ninde wa hano ibintu bitaraba ninde wavuze ubwo bushyuhe bwo bw'ikirere cyo mu isi ninde wavuze ibi byose neza neza mbere yuko biba ninde
du saint esprit
utekereza kuba
faire tous ces prodiges et ces miracles
ari munsi izo mbaraga
rester dans l'enseignement de la
izo mbaraga bakaguma muri izo mbaraga n'ibitangaza n'imenyesho itakaza abo bose bagumye munyishe zabo bigishe mu butatu niki mwenda Branham yavuze mu kibwiriza cye mperutse kumva yavuze ngo ikibwiriza cyitwa ngo hariho ubwoko butatu bw'abizera hariho abizera nyakuri ingirwa abizera n'abatizera nuko muri kibwiriza arabaza ngo urinde muri abo bose urinde ibyanditswe bidushyira muhe mwanya nuko aravuga ati ngo nkuko Yesu Imana yivuganiye na Aburahamu nuko Aburahamu akizera ibyo Imana yavuze uko niko umwami no muri gihe ikuvugisha niko imvugisha ituvugisha ijambo rye ryera ryahishuwe ukwizera kuzima kuza mu mitima yacu mu gihe umwami atuvugishije wenyine noneho tukamenya yuko atari mwene data Branham cyangwa mwene data runaka Paulo mwene data Frank bari kutuvugisha ahubwo umwami ubwe aratuvugisha binyuriye mu ijambo rye ryera ry'igiciro ubwo nibwo noneho aho ijambo twarihishuriwe n'umwuka wera umuntu wese ku giti cye, ubwo nibwo tugira kwizera kwa Bibiliya kuzima. Muri byose ntabwo nca imanza, ahubwo mujye mu idini rimwe, muve muri rimwe mujye ku rindi. Bose bifitiye kwizera kwabo bwite, bose bafite kwatura kwabo kw'imyizerere bishyiriyeho. Ikindi cya gatatu, igice cya gatatu hariho n'abatizera, hariho n'itsinda ry'abatizera. Ariko Imana kubw'ubuntu bwayo, ndabivuga mu izina ry'umwami, mbivugishijwe n'umwami, abubaha Imana n'ijambo ryayo muri iki gihe, ndetse bakubaha ibyo atubwira mu ijambo rye, bakabyemera mu kwizera, ndetse bakabihishurirwa. Abo nibo bonyine bafite ukwizera kuzima kwa Bibiliya, kuko kuzanwa muri bo ubwo bari kumva ijambo ry'Imana, uko kwizera kukazanwa n'Umwuka Wera. Uko kwizera kuzima niko guhinduka ukunesha isi. Rwose birahebuje cyane igihe dushobora kumva ibyo bibwiriza bya Branham bya kera. Nuko muri byo tukinjira mu burebure bw'ijambo ry'Imana. Twihuse na none iki gitekerezo ku bijyanye no kugaruka k'Umwami Yesu Kristo. Hano ku murongo wa 27 muri Matayo 24:27, kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Uvuga
un avènement qui descend comme ça,
tukuza kuboneka k'Umwana w'umuntu cyangwa kuza k'Umwana w'umuntu kuba mu byiciro gusa. Oya, ahubwo nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukanagaragarira n'iburengerazuba aho rirasira, uko niko bizamera no kuboneka k'Umwana w'umuntu. Nimwumve neza, bene Data na bashiki banjye, ntabwo ibyo birangirira hano. Hano hakurikiraho umurongo uwo mwene Data Branham wabanje kumugora uyu murongo wa 28, aho intumbi iri hose niho inkongoro ziteranira. Mbese ibyo twabivugaho iki? Birasaba ko uba warabyiboneye guterana aho hahandi, aho abantu bateraniye hamwe, aho si hahandi umwe ari aha undi hiri ndi hirya. Oya, ahubwo aho aho intumbi iri, aho niho inkongoro ziteranira. Uko niko bizamize mu gihe cyo kugaruka k'Umwana, kugaruka kwa Yesu Kristo. Nanze bivuga ngo basazamurwa ku gicu. Mwe mukwiye gusoma mu batizo ba mbere igice cya kane, tuzazamurwa ku bicu byinshi, ariko Umwami yazamuka ku gicu, igicu kimwe. Abizera bo mu burasirazuba, mu burengerazuba, mu majyaruguru, mu majyepfo, bose bazazamurwa mu bicu, bose bagasanganira Umwami mu kirere, nuko bakajyana nawe mu bwiza. Nuko noneho hari ikintu gitangaje gikurikira ku murongo wa 29. Ariko hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi, mu bitekerezo gato hano yavugaga kuzamurwa, avuga ko murabyo ukumwama azagaruka nk'uko ijisho rihumbya mu kanya gato nka kugumbya ijisho. Nahinze akavuga ati aho intumbi iri niho inkongoro ziteranira. Aravuze ati ndigusobanura neza nk'uko mirada Frank ari kubivuga neza neza. Nuko hano ahita akurikira ibyo mibabaro ikomeye. Nyuma hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi, uwo mwanya izuba rizijima n'ukwezi ntikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru. Nyuma y'izamurwa, ni nyuma y'izamurwa nibwo umubabaro ukomeye nibwo uza. Noneho umunsi witeka ukabona ukaza hagasohora ibyanditswe mu byahishuwe 6:12. Umwana w'intama amenye ikimenyetso cya 6, ubwo nibwo izuba ryijima ukwezi guhinduka amaraso. Hano haranditse ngo ariko hanyuma neza y'umubabaro wo muri iyo minsi, uwo mwanya izuba rizijima n'ukwezi ntikuzava umwezi wako. Mubitekerezeho hano umwami mu magambo make ibintu yabishyize mu mwanya wabyo uko bizasohora ibyabaye mbere muri iki gihe mbere kuko umwami Yesu Kristo noneho agakurikira iminsi imwe barakomeye, nuko izuba rikijima n'ukwezi kuka amaraso inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega.
Oui, les cieux seront ébranlés, les cieux seront ébranlés.
Ijuru rizanyeganyega. Umurongo wa 29 kwiherezo. Hano twasoma ibyanditswe byinshi binyuranye kuri uwo mutwe. Imana nibishaka ejo nzakomeza kugira ngo nerekane yuko byose byahanuwe bitaraba. Ariko ko dukwiriye buri gihe gufata byibuze 2 cyangwa 3 ku kintu kimwe kugira ngo twerekane uko ibintu bivugwa mu buryo butunganye. Kuko hano haranditse ngo ubwo nibwo ku 31 nibwo umwami azamanuka azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda teranye intore ze mu birere bine uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yaryo n'ibindi byanzwe. Baravuga ati ku mutini ngo mu burebereho ubabere icyitegererezo. Mu bitekerezo mu gice kimwe gusa yavuze ibyo byose, ariko noneho inshingano zacu ni ukuvuga ati dore noneho uku niko byasohoye, uku niko byasohoye kandi tubayeho muri iki gihe iki n'iki. Ni ukuvuga ubu mu gihe cyo guhamagarirwa gusohoka, gutegurwa kugira ngo twitegurire rwose umunsi uhebuje w'ubwiza wo kugaruka kumwe na Yesu Kristo. Ndetse dufite n'inshingano imbere y'Imana nzima, mnyemerere hano mu rukundo mbivuge, ariko mbivuge nkomeje cyane, nk'uko habayeho Musa umwe gusa, hakabaho Yosuwa umwe gusa, Aburahamu umwe n'umwe gusa, Isaka n'umwe gusa, Eliya yari umwe gusa, na Elisha yari umwe gusa. Uko ni nako mu gihe cyacu ntabwo hariho benshi, ahubwo nk'uko Branham yohererejwe uko niko habayeho, uko yahawe undi zindi nshingano. Umuntu ugenda atabona izo nshingano abakubita umwami mu maso, abari kumutuka, abari gutuka umwami, ibyo tugomba kubivuga n'ijwi rirenga byumvikana. Umuntu utari kumenya ubukozi bw'iki gihe nk'uko Imana yabikoze, ngo uko Imana yakoze ibintu mu gihe cya kera Yosuwa akabana na Musa, noneho umwami agacyura Musa, Musa yabonye igihugu cy'isezerano ariko ntiyakinjiramo. Uko niko mwiza Branham nawe yabonye abazamurwa, akavuga ati bose bari bato bafite imyaka hagati ya 10 na 20, yabonye n'umukecuru umwe wasubiye mu buto mwiyerekwa. Ibyo byose yarabibonye mwene data nashyizanye, ibyo ntago ariko byari iherezo. Ariko umwami nyuma iyo kuzamura ko gucyura umugaragu wayo Branham, ntabwo Imana yagiye kuruhuka, ahubwo Imana yakomeje umurimo wayo. Kandi tubayeho muri ako gace k'ibihe muri iki gihe aho ibyo biri gusohora, kandi nk'uko Yosuwa yashoboraga kuvuga ngo muterane mutegure amahamba, mutegure ibiryo, mutegure impamba mu minsi itatu turi bwambuke, mwihunikira ibyo kurya bikenewe. Mbese ibyo bintu nkwiriye guhora mbisubiramo? Mbese nkwiriye buri gihe kugenda nshimangira ntsindagira amabwiriza umwami yatanze? Bene data na shiki banjye, tubayeho turi imbere y'ubwiza bw'Imana, ndetse twizera ijambo ryera ry'Imana, twizera ndetse n'umurimo, inshingano Imana yahaye mwene data Branham, yuko ubutumwa bw'ijambo, ijambo yahawe, ubwo butumwa bwiza bufite agaciro iteka ryose, si ubundi bwahindu, ahubwo ni ubu butumwa. Matayo 24:14, ngo ubu butumwa bwiza bw'ubwami, ubu butumwa bumwe bw'ubwami buzabwirizwa, buzigishwa ku isi yose, mu mahanga yose, nuko imperuka izahera ko iza. Ibyo byasohoye mu gihe cyacu kubw'ubuntu bw'Imana. Dushobora kuvuga n'ijwi rirenga tuti, uyu munsi iki cyo twamaze kumva cyarasohoye. Uyu munsi ubukozi, izi nshingano zarasohojwe ku isi yose, mu mahanga yose yumvise ibyo Imana iri gukora muri iki gihe, ni ukuvuga ibyo yakoze ndetse n'ibyo umwami akomeza gukora. Umwami ari we uhabwa icyubahiro, ubwiza no gushimwa, ko twagiriwe ubuntu bwo kumenya umunsi n'igihe, kandi nanone iyi mvugo y'umwami ishobora kuyisubiramo ngo, nimubona ibyo byose bisohoye, muzubure imitwe yanyu murarame, kuko muba muzi yuko gucungurwa kwanyu kuri bugufi. Gucungurwa kwacu, gucungurwa kw'imibiri yacu kuri bugufi cyane, guhindurwa kw'imibiri yacu. Nuko bene data bose, bacuti bacu bose, mu Burayi hose, muri Aziya yose, muri Afurika hose, mu migabane yose, bahabwe umugisha, bahumurizwe, bakomezwe. Kandi nk'uko twabyumvise mu ijambo ryabanje, murwanirire kwizera kwatanzwe inshuro imwe nsa, guhabwa abera. Nk'uko twabivuze kenshi, umwami wacu yaravugaga ngo ubeze, ubereshe ukuri kwawe, ijambo ryawe ni ryo kuri. Ukwezwa guturuka ku Mana ni kumwe gusa, ni kuri boneka mu ijambo ry'ukuri. Kandi ijambo ry'ukuri twararyakiriye n'umutima wacu wose, kandi turwanirira ukwizera kwahawe abera, abizera b'ukuri, si nibo babwirwa ngo barwanirire kwizera. Kandi twizeye yuko umwami azaduha intsinzi, kuko umukumbi w'abanesheje, uwo mukumbi uzaba witeguye kubwo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko ibyavugiwe hano uyu munsi mu buryo bworoheje, nanjye ndi gusaza, ntago bikimeze nk'uko umuntu yakabyifuje kuba bimeze, ariko dushimira umwami Imana yacu, kandi tunejejwe rwose nuko twumva ijambo rye, ndetse turyizera, ndetse no kubw'umwuka wera riraduhishurirwa. Nuko hose ku isi yose, mbese bashobora kuvuga amina. Mwene data Mbia, mwene data Ngonga, mwene data Cecil, mwene data bose, mwene data Just, John w'i Bucharest, mwene data bose, aho baba ari hose, mushobora kuvuga amina kuri ibyo. Imana ihe umugisha bene data bose bagira umugabane mu kibwiriza cyo kubwiriza ijambo ry'Imana, batajya babwiriza inyigisho zabo bwite, ibitekerezo byabo bwite, ahubwo babwiriza ubutumwa buhoraho nk'uko bwabwirijwe ku itangiriro. Nuko ubu nibwo niko bwirizwa, kandi hamwe twese tubwiriza ubwo butumwa bwiza. Nuko ibyo tugafatanyiriza hamwe ugutegura umugeni ku isi yose. Imana yacu ihabwa icyubahiro ku bw'ibyo iteka ryose. Amen. Turashaka guhaguruka hose maze twese hamwe dushimire umwami. Mwami Mana ishobora byose, urabona intege nke z'umubiri wanjye, ariko turabona imbaraga z'ijambo ryawe, ntabwo rikugarukaho ridakoze umurimo, buri gihe risohoza icyo waritumye kandi rigasohoza ubushake bwawe. Uye umugisha abasobanuzi bacu bari hano, uye umugisha abasobanuzi bose aho basobanurira hose, uye umugisha abo mu ndimi zose, abo mu mahanga yose, kuko ubutumwa bwawe bwiza buhoraho buri kubwirizwa nk'ubuhamya, bwabwirijwe nk'ubuhamya amahanga yose, kandi iherezo riraje. Bizaza. Mwami turagushimira mukundwa yuko twumvise twasobanukiwe ijambo ryawe, twabonye ugutinya no kuba imbere yawe ni imbere y'ijambo ryawe ryera. Mu kwizera waduhaye, ukwizera waduhaye kwaturutse ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ryaturutse mu ijambo twumvise, ijambo ry'Imana ryaturutse mu ijambo ryanditswe rya Kristo, atari insobanuro bwite ahubwo ni ijambo rya Kristo. Uko niko tugushimira ijambo ryawe ryera ry'igiciro, kandi turafatanya hamwe na Yesaya na Pawulo tukavuga tuti, ninde wizeye ubutumwa bwacu, ninde ukuboko kw'iteka kwahishuriwe? Abizera umwami bose bemeye ijambo ryahishuwe bazatabarwa, bazabona ubwiza bw'Imana, kandi bazashyirwa mu bumwe n'Imana n'ijambo ry'Imana. Wowe Mana ishobora byose, wowe watanze iri sezerano muri Aburahamu, muri wowe niho amahanga yose yo ku isi, amoko yose, mwami mukundwa, wowe umugisha bene data bose basobanura, bari gusobanura mu zindi ndimi ndetse no mu ndimi zose, indimi z'amoko anyuranye n'indimi zinyuranye. Turagushimira ni ikoranabuhanga bene data basobanukiwe. Mwami turagushimira kuko witaye kuri byose. Ndagushimiye. Dushobora kuvuga ngo uyu munsi ibyanditswe byinshi byasohoye imbere y'amaso yacu. Dushobora kuvuga, dushobora kura imitwe yacu, tukararama, tukamenya yuko gucungurwa kwacu kuri bugufi. Wowe Mana y'ukuri wenyine, wowe wenyine uhabwa icyubahiro n'ubwiza mwiteka kugira mu iteka ryose, mu izina ryera rya Yesu Kristo. Amen.
Bientôt, nous aurons la
vuba aha tuzagirirwa ubuntu bwo kujya mu bwiza hafi iwacu, hafi yo mu rugo. Vuba aha umurimo wawe uzarangira, nzaruhuka mu rugo.
proche de la rémunération.
Twegereje guhembwa. Kugororerwa kwabanesheje. Twegereye intebe yera.
Et de la mer de cristal.
N'inyanja y'ibirahuri.
Proche de la maison.
Twegereye mu rugo.
Proche de la maison.
Twegereye mu rugo.
Bientôt ton œuvre sera achevée.
Va umurimo wawe uzarangira. Nduhukire mu rugo.
Proche de la maison.
Hafi ya mu rugo.
De la maison.
Kwegereye mu rugo.
Bientôt.
Vubaha umurimo uzarangira, umurimo uzarangira. Nduhukire mu rugo.
Proche de la maison.
Hafi yo mu rugo. Hafi yo mu rugo.
Bientôt.
Vubaha umurimo wawe uzarangira. Nduhukire mu rugo.